sa darling, love you bam. Hey, uyinkwenkwezi kwafike wena ubomi bami bashintsha.
Hayi bashintsha
ukufila kanje ayindala ngagcina ngizizwa ngiphila ngempela ngiyakufila ayindala ngidinga baby mina ngiyohlukana nezinkinga uyinkwenkwezi
kwenkwezi.